Pucker, why do you want me channel?
Tum-tum.
Just a touch.
Vitu amazing kupande kama boda kufundisha mapenzi nikulinde linde kama mlinzi wendo queen kwenye maisha yangu wendo my baby
na vile unagula pia nyuma figa adichaga zinakwanda fia we mtoto huna pesha wala malaria zamzamu wakilisha na kupenda pia
napenda ilo gula bia mama mia mgongo wa kuba mia mtoto anapenda bomba dia utaomba bia spane niende kumbia Zamzam, liza yangu Mambo matamtam, tukwa na roo yangu Sita kijamjam, mwendo chaguo langu Mapenzi damdam kama pacha wangu
Zamzam,
yeah.
Zamzam,
yeah.
Zamzam, 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 Zamzam,
Whoa.
Zamzam, Zamzam, Zamzam,
yeah.
Zamzam,
yeah.
Zamzam, 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 Zamzam,
Whoa.
Zamzam
Yeah, nimekubali we mtoto ni fundi Unajua kukikata kiuno chako jifungi Staki join shusha chini my baby Ni kuchole mitatu tukifly kwa pedi Kwezo pigo nazo nipanta daddy Kama soda na kizibo nazidisha mapenzi Queen queen, dali wasafi weni yangu pin pin Tolelo kima, huu siku tunakesha kwenye bangalo Nyama nusu nimechoma yako mami lo
Zamzam,
yeah,
Zamzam
Zamzam,
Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam, Zamzam,
Toto amedata na mi, sifanyi ngumu namfanyia laini YD nipo kati ya mini Nimepime chai visa na aji ya mini
Zamzam
Yeah
Zamzam
Yeah
Zamzam 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 Zamzam
Whoa
Zamzam Zamzam
Ha Bara sana Bara sana